waxaan kala soo heenay gudiga ee gudiga khilaafaad oo gudiga odayaalaha u badan dad runtii wadanka ka soo shaqeeyay magac iyo sumcad ku leh shacabka Soomaaliyeed ugu talagalay hadii doorasho oo khilaaf ka yimaado maalinta doorashada dhacdo oo adigu si kastaba ahaatee dadkii musharaxiinta ahaa dad ka mid ah ay ku dacwoodaan in doorashadaas si toos ah loo gacmeeyey oo loo hiiliyey heli kara in dacwad loo geliyo iyaguna oo joogeyna meelaha doorashada gudigaas khilaafaadka awooddiisa waxa weeye hadday u arkaan in runtii meeshaas doorashada la gacmeeyey ee la dawacay qof in si cada loo soo saaro ama si dadban waxay awood u leeyihiin inay kansalgareeyaan waxay qabaan taqriiban muddo ilaa wiik ah marka doorashada dhacda kadib ay qiyaasayaan wixii dhacay ka doodayaan ka hadlayaan una codaynayaan waxay isku raaci karaan kursigaas gaarka ah ee dacwada ka taagan tahay in la kansalgareeyo oo lagu noqdo doorashada awood waxaa la siiyey runtii awood buuxda ah in wixii ay u arkaan in doorashadaas runtii ama ha ahaato dad dowladda ka tirsan ama ha ahaato dad kaleeto ama ha ahaato gudiyada ka shaqeynaya doorashada inay gacmaha la galeen oo ay isku dayeen inay soo saaraan dad gaar ah ee si kale aan ku soo bixi lahayn doorashadaas way kansalgareyn karaan waana lagu noqonaya waqtiga markaas loo xadido haddii la yidhahdo waxay u badan tahay baarlamaankaas inuu sii socdo doorashadaas dib loo ballameeyo lagu noqdo xubintaas markii ay xulli doorashadaas waa ay soo buuxiso baarlamaanka tawaado.